Maximum, gonna exhaust you.
Yamkumbulus bashi benches linda uma koka. Inkaragata hete lokshini sampora. Utumuifagyo hambe guge kosha. As time comes, ho figa maposa. Yamkumbulus bashi benches linda uma koka. Inkaragata hete lokshini sampora. Ngishaba phansi bemala bashaya abantwana bahamba ngevupha. Zimbe shintshayo wachaza kusibahle wangena bayishaya yasula. Monday ipolo lesithathi BM lehlanu nesikhathi sefura. Babaza sibabazila ngikho flexi phela nakuseyagijima. Lapho inhliziyo izibuhlungu sengisaba ukumtshela phela. Wathi angifithi kuye mangizama ukumshela. Ukumphatha kabo ukuthi nezinqa ziyaphela. Ayi, bese ngibalile nami ngithi ngizolenda. Hey, usibahle mfethu usephenduka isilenda. Wenkalakatha manje sekumele uyotesta. Usefuna ngimkapha semshiyile amabresa. Ucathi ngisilima yini usefuna ukunginda. Angikufuni useright manje usefuna ukunginika. Naye hambi kanjalo sibahle baba. Yamkhumbula usibahle benje silinda uma koka. Inkaragata hethe lokushini sampora. Utumuifagyo hambe guge kosha. As time comes, ho figa maposa. Yamkhumbulus bahli benches linda uma koka. Inkalakatha hethe lokushini sampora. Utumuifagyo hambe guge kosha.
Maximum, gonna exhaust you.